Unit 16. On the mountain, what's the matter?
Mlimani, kuna nini?
Dialogue. Steve is visiting Tanzania again and is about 4,000 metres up Mount Kilimanjaro with some friends, a mountain guide and two porters. They're on their way to the top hut. Steve and Dominic, the guide, are slightly ahead of the rest of the group, which includes Paul and Jane.
Natumaini karibu tutaona kundi la watu wanaoshuka. Kiongozi wao ni ndugu yangu. Ndipo tutapata habari ya hali ya hewa huko juu, hasa hali ya theluji.
Tutafika kibanda cha Kibo saa ngapi?
Labda tutafika kunako saa 10. Inategemea mwendo wetu. Tusiende haraka. Kwa bahati, mmeanza kwenda polepole sasa.
Si kama siku ya kwanza. Siku ile tulipokuwa tukipita mwituni, tulisahau kabisa ushauri wako. Ingawa ulituonya tusiende kwa haraka, kwa kuwa sisi sote ni wazima hatuna neno, tulianza kwenda mbio.
Kumbe wamesimama. Paul amekaa chini. Basi tukamwangalie. Kuna nini?
Paul hawezi. Kichwa kinamuuma. Tena amepatwa na kichefuchefu.
Mikono imefura.
Shauri ya uzee.
Si shauri ya uzee. Una miaka 40 tu.
Ugonjwa huu hauhusu umri hata kidogo. Umetapika?
Ndiyo, nimetapika. Tumsaidie vipi?
Tumpe maji. Anywe maji kidogo.
Sipendi maji zaidi. Nimekunywa mengi. Lazima niendelee. Sitaki kuwachelewesha.
Tumpe tunda. Mna matunda? Wapagazi wanabeba matunda katika mizigo. Lakini sipendi kufungua mizigo sasa.
Mimi nina tofaa. Tukate vipande vipande. Kisu changu kimeingia kutu. Nani ana kisu safi?
Kata kwa kisu hiki. Angalia, ni kikali sana. Usijikate mkono.
How does Paul react to Dominic's suggestion that he should be given some water to drink?
Sipendi maji zaidi. Nimekunywa mengi.
How does Steve say that his knife is rusty?
Kisu changu kimeingia kutu.